chambers at your worries and strife.
Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm on the inside, rhythm on the street, and the rhythm of life is a powerful beat. For the rhythm of life is a powerful beat. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm on the inside, rhythm on the street, and the rhythm of life is a powerful beat. For the rhythm of life is a powerful beat. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm on the inside, rhythm on the street, and the rhythm of life is a powerful beat. All the way to Canton, then to Scranton. Like a pie and piper blowing, beat it, keep your music flowing, keep your rhythm, go, go, going, go, go, go. You will make a new sensation, ever-growing congregation. Like a fire piper blowing, keep the kitchen music flowing, keep the rhythm going, going, go, go, go. Like a fire piper blowing, keep the kitchen music flowing. Like a fire piper blowing, keep the kitchen music flowing, keep the rhythm going, going, go, go, go. 50 wings and fly up high, 50 wings and fly up high. Flip your wings and fly up high, fly, fly, fly up high. You can do it if you try, you can do it if you try, you can do it if you try, 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 try to fly. Like a bird up in the sky, like a bird up in the sky, like a bird up in the sky, fly, fly, fly. Do be 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 do